mashallah, urembo wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo. Ooh boy, you should know that I can do without you. Ooh boy, you should know that I can do without you.
You should know that I can't do without you. Ooh, yeah. You should know that I can't do without you. Ay, mashallah, urembo wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha, na tena wewe sokotika. Heshima unayo naridhisha, na tena wewe ndo malaika. Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Ay, mashallah, urembo wako doido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Kuku nimenoga, 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 nimenoga mama. Sitoki mwingine, mimi na wewe. Uko mapenzi nimenoga, 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 nimenoga mama. Siendi kwingine, ni kwako wewe. Te amo, oh te amo, oh, oh. Te amo, oh te amo,
te, te amo, oh te amo, oh, oh. Te amo, oh te amo, oh, oh.
Ay, mashallah, urembo wako hauna doido. Mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.